kaamka boolbarakeed dowlad ka magalada Baydhabo waliba dadka ka nool iyo ku sheegada hayana nolol xumo oo soo saartay yoona kaamka iyo ka noolin in ku badan 75 qoys oo niska jiraan dadka baahiyo gaarka qaba bilaan owlaad iyo dad waayele waana daruufo jiraan daraadii oo aan ku barakeen deegaanadiyo baahiyo kaamku ku jira waliba kumide raashin laan biyo laan caafimaad darro taasna yeen dhirta mas'uul laan iyo oona si maalin leh yoong la daala dhiyahaya nolol maalmeedsho walow iyo jaraan dadan seeda korna goobo markaasay tiyo ku helayaan caawinaadka oo injarn qofaawyo aanu kumid dadka danyartee ka nool kaamka bulo baraka yeweyba ku hadalena seeta nololayo iyo oo noocsadeen in lagu ku aabi quliyabo nolol asaaskan ee
misgeeda hel baastada hel wal walayha ka shagayt miska ka gado hoob badinyin wala baasta ka idii soo hoob yirin wala miska shooda beego aan buulo ka saaroy wala digri ha ka gadoy saweelayaan atu wala isde werno wala ilaahay nisiyo un karsan aamadaa waan tu wa hadda ka shaka shaga ka arin
ee ho wal ni aw ni ho wal ni ka wad ni anan saasu hali inta saaloon garuma iska hayno ya no leeras walon iska hayno ba an lahayn kaan ku kan aadargaas lam idooda in degan iyalkayna ilaahay maalle sidii in degan yeeda ilaahay maalle saasa gabar may gadaayay horta kaanka walma gadaan magaalada oo tuuganka baxaya bilaanta tuugin walla kago wadaa malle haa gadduma antu ku yaan ah walaa sheente walma sheegna adan walaa sheente walma sheegna lanki walaal ee xaaladaasi oo ilaahay maalle kaanka niikli jir walaal hoo ad wal koorontu ku duubayto onigada oo mushaaraysad wal isii aya ka deganayn wal onuska hayn deeg iridiyey majar on may oo baaga dirsada lahayne oo hada onon kalb deerna ilaahay maalle horta biyo naado walaalal kaanji ku waraabahayn biin had manin soo gaduma roor wal min yar ilaahay maalle inina noolayo baayalna siyo ilaahay maalle irsaagnaniin weelo yahno kalb deerna nana karamoy sadmaha
kaamkan wal ka baahanyi walaalay korum bakin sheego yiraahayn uji wal ka baahanyi dadjay bahane durta isku guurana qiraabadaani li sidiri walaal sabarna si magonyo rooga intu sudu wal saase lugu guraay maayo aragday ada wal iska dib gaba antaasa aradun ka baahanu waana ka xayiragna hadda heesin kooyase suduuso antu lili arada abaarada ta kudugo timiski ma jirto walaati geed roogi maay dibatta ta kudugo de miilang naqdo lan safar sada oo antaba wala ka qaadade la ero male habarti hiraabti inta ka tabta dhardada hadhigaas anti dhardada dhigaas oo laadi geeka lamada 10 ka sakruugaya oo kale irzaaq amaya amanti aadiyo kooyti dabyo madaasa lishide koob shaahiraaban hadii kale oo banheel saaradaas oo bakal bahas dhardhigo ka baawaysi oo ku gire salam fadhi kaam kun dibshay meelu ma intirsadaane inni aragde ada irsaag dad la kanoolay ku ilaahay bari dad han qor yalla hele wal ilaahay ni ogolaad yalla hele kambani aadam ka suun awood ma leh una oo kalo wal allah gaada lay suun makiin sheena walay noolal ee inii aragday ada niniinka dadaala fadaan qaniinka hata qaniinka ee lan dhilmaanyanka galaayne oo ulaadis banaan ku ka amahayt hob kallan mustun ee haafido ha kastii lay ilay ku galahay guriga oo hun guriga oo maabarlan ka haysan